agagasho, 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 ukuthi sephelile nawe. Agagasho, 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 ukuthi sephelile nam uNkulunkulu. Ngiyazokwa manje kuthi ungazuyibulale ngoba kuthi se yasa bantu bakho bakulahlile. UNkulunkulu ukuthi se noma sishayeka ngaphana ngapha asiqedwa,
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 asiqedwa.
Noma sishayeka shena mo bagaga sho ngiyasedleleni kunzima but it's not over, it's not over, it's not over until